How about this one for Jamaica and so it's yeah. Deep part of himself.
Fresh.
They just want music that
fresh man.
Yeah. Mr. Puta Chad.
www.dj.com. Never that one pan up on a van dot stone. Kama kupopoka, gana lufyanya mchelele na lisoko. Kufuma buja bush, kuna lufwele na shosta. Halimpa mchenshi, mulifyo senchite. Walipona manager bulaki easy. Kakafu sama hafu, nukubama busy. Walikene festa pano feature. Kapu kuya milenga nocha. Walifuli la ballet pepelesha. Ambi ballet, hii music ni babugam. Hika HM, yaka welelesha. Walishi diama richo basanza. Waliti pota baka talemune nsansa. Wali mbile katundu very nice. Haiki ya koko tatu jimfile diash. Pati club cha atupo kelela. Vanilla rob, natule kelela. Hatule mbelele chija no cheteke.
Michael Kantu moya eshena. H26 wa wintina. Tribe bulunde neshili mushona. Pamushu pasamu jata chief chibwika. District mwini lunga. Very intelligent wadipima. Kasuli in the family of seven. She didn't follow na nipita chisefeni. Wadola mene puna kubaskuru. Mama tile sheba li washkuru. Malishtisha mpele na tunguru. Yali mipa vya pavali tusha. Na pandelanda wale tusha. Kemi lila tate kuzo kumuwa. Shala nesane chene fuchawa. Jili mchiko mkone woyawa.
Bikini nga wakonte makutungwa. Bikini na fio watu balunda.
Tupuka nga pusasa from masalo kusa isa nga ndi kusasasa.
Biliketi pa mtenge kwati ya mawe ya sansa. Konko kokonde yange mfula ma December. Koro koto konto kolimbe ya mamu mchisembwa. Ale male ntotele nini nchitwe inatimba.
Pachi wapa kusa pati na jimba. Chufu ni chi iti china timba. Ukapoka pufele wukule fimba. Anso shakale kene wukule fimba.
Koro koro kwele landati ya wa setini.
Kumanga landati teni ata wama setini.
Harola tutu kumutungula nika setini.
Spending in 2013.
Chifolesha nika nshilo lela pa 13.
No wonder why wa guy why the hitting.
Halo, hewe, wama gero ba minwine.
Yes pa kamba.
Mwili kabese po mwikele bese ba minwine.
Hitting, deni shumba mukamba.
Love you kai hote la pen.
Eh, wakala sana kalita pen.
Mwiche,
nyomfo.
Selapa,
nish.
Nalarufyanyo,
hata
kutumpa.
Kronchifu.
Mwamunini, kandon sana chikola.
Kamba watch posa wanari tamba na sola.
Jepu kisa hili ya pachifu baka kanda. Baka kanda, baka kanda.
Yeah, na umo mukamba lero somo na kwada.
Somo na kwada.
Hela, karanganya. Hela Margaret, Boss Ben, Boss Hara, Hela Brizzo, Shisha Monster Mule, Haman Steve, Hela Jeff Africa, yeah. Solo Boss, Boss Tacho, Hela Nandi, Boss Letty Precious, This Use, 2% Times Square, Senior Man, Osters, Shika Chief.
I just want music that
Master, I love you.